Ichikope chalenge kumilimo na chine lubali. Bapita mulibemba. Ukufuma 13, verse 17, ukufika na kuchapter 14, verse 31. Mose atungulula abena Israel ukufuma muigupto. Lesa ale watungulula, mukumoneka muikumbi, akasuba, elio wishiku, ale monekela kwati litumba lya mulilo. Lelo abena Egupto balifulilwe sana pantu balilufishe abasha babo. Abakubabombela eicho bali bakonkela ukuti babekate. Nokubabwekesha mu Egupto. Abena Israel basangile bemba umukalamba nganshi uyo bafirilwe ukwabuka. Abena Egupto bena ninshi bali panuma. Bale bakonka. Abena Israel bamwene kwati vena chapwa takwali uwakubatula, takwali uwakubabutukila. Elio Mose abebelio kuti, muivano omwenso, mwalamona icho lesa alamu chitila, pakuti mupusuke. Lesa alipanga inshila, pakati kabemba, apo apa umine, na bena Israel bali abwike. Ili wabena Egupto bale fwaya ukubakonka palibemba, amenshi yali ibwelela po, yaba fimbilikisha bafwa nukufwa. Na bena Israeli bali pusushiwe.